Kila siku niko kazi, nikipata niko semola nasi. Si unajua kila kitu wazi wazi. Ningumu kusema neza ishi bila manzi vile. Ningumu kusema neza ishi bila maji. Songa basi kama haubaki nami. Nairobi most wanted iteni Kenya Army. Mina we, Buddha boss atufanani. We ni Maram Road, na mindi yolami. Na nime set press, mina kujaka tsunami. Eti, who is king and then mkaulize Juliani. Well formulated kabarua za Elani. Aha, who's laughing now? Swale J4, mini nightmare yao. But sina time na biashara zao. Uliza Dijango kama leo atafika tao. Hii Nairobi nimeona watu wengi. Wengine wazuri, wengine hawanijengi. Sijali, ndo maana niko still so strong. Na hustle studio nitoange new songs. Nime make sacrifice na kalamu ndiyo daga. Wenye wivu saijo wametuwaga. Hii sio prank lakini wamekaa rada. Industry ni shamba so nimekuja kupanda. Jina yangu yugro kwa hii shamba. Staki sabju nimejitaftia namba. Na waride kama bike ya Black Mamba. Kani ukabila, mini uko flane. Kichwa kibovu lize ni kanibale. Mziki ni passion itanifikisha mbale. Kani hustle ni hustle, ikifaili mefail. Ukiguza za watu, utalala kwa jail. Sinibidi, imefanya nimepata madeal. So nowadays inanga time atineza ikil. Suli nilenga back then atisa yuna nifil. Mini niko clean, niko fresh, me siko insane. So baby boo, come through. Kila time, niko willing. Tuende kwa hao, uliza wizi, there's no ceilings. Hawongei, bado sijapata meaning. Tushakosana, hatuwezi patana. Sindo wale wabaya, uliza kina fresha. Mawimbo kama za kwaya, sisi tutawapasha. Na nilitoka Kitale na tafuta greener pastures. Oh, kama mother wa kampo. Bado mini na testa, sina mpango wa kando. Na bibi analeta pressure, juice na baika magari na tembea kalesa. Mi husaka ganji daily na nagopa nisote. Kuna kiangazi saina unabonga matope. Marapo anaza OVO, utadhani ya Drake. Vitu niko about kudu, hamta why forget. Juu hato kuje on time, tutakuita the late. Ha, this is trapper, hauta why ni get. Nisha spot kuna pesa, endelea kubet. Nisha kufunga tu saizi, utadhani ya get. Ah. Swale J4, Swale J4. Coins to note, coins to note. I drew for the money, I drew for the money. Yeah.